Shandy. skulle
Eu digo que li.
ngathi ngishitele ngiyinkinga eqalile.
Thank you. side.